Tai harunu kia kenei au kirunga ki te huka nui o te whare o tangaroa I whatia I enuku tai maroroe. Mate, maranga mai, kuhiti nuku te tatauranga.
Lone wa jenei dago
Alone, imagine a dango.
yo la 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 la.